Yeah. Tricky team. Kila kitu nina do do. Kila kitu una do do. God and I come through. God and I come through fast. Kila kitu una do do. Kila kitu nina do do. God and I come through. God and I come through fast. Kila kitu una do do. God and I come through too. Sponsor wangu ni Yesu tu. Sugar daddy, sugar mommy, bura tu. Jesus, mimi na kufeel. Love yako inani kill. From today nimewacha kusin. Shetani zi, God ume win. Nita kuwaship bila kufia. Niku press strong pale nikichia. Okoka, the end is near. Bila yewe, buruken. Kila kitu mina do, do. Kila kitu una do, do. God and I come through. God and I come through fast. Kila kitu una do, do. Kila kitu mina do, do. God and I come through. God and I come through fast. Amekupa hewa bure tu. Mashida zako na kia zote tu. Kazi amekupa ile poa tu. Trust in him ata kuinua juu. Jesus died because of you. Ili usamehewe dhambi zote tu. Shut up, you can change, kwani who are you? Say to him, I believe in you. Achana na kio, ati makeup tu. That face, ita rot kwa mchanga tu. Be in the image that God gave you. He is the one who created you. Kila kitu mina do, do. Kila kitu una do, do. God and I come through. God and I come through fast. Kila kitu una do, do. Kila kitu mina do, do. God and I come through. God and I come through fast. Umenilinda the whole week. Ukanipa life for free. Through you gonna be saved this year. Maisha yangu na we na furahia. Oh Lord, I'm down on my knee. Umeni bless my adui wanati. Wanasema niko Illuminati. I think wamevuta bangi. Beggar, have no worry. Pass a better question, must you worry. Only a few were to come kusema sorry. But me ndakuweka kwa maombi. Kila kitu nina do.